Ulipokosa nisame, ulipokosa nkusame, na maisha yaendele. Ulipokosa nisame, ulipokosa nkusame, na maisha yaendele. Rafiki zangu wanaulizia, wanaulizia. Ndugu zangu wanaulizia, yule wa zamani.
Sauti yako ndani ya nyumba nimemiss. Nikisani fshash na wona punga nimemiss. Tukioga pamoja nimemiss. Ukipika mina onza nimemiss. Familia nimemiss. Manzi yangu ulikuwa beste yangu. Advice za mabeste ndo lisikia. Wali kuchocho ukavunja familia. But I hope mali uko unafurahia. Pole bado napenda mtoto wako. Ukiwa na shida usiogope kusema. Maisha yako mina kutakia mema.
Madide kanzo anaulizia, anaulizia. Mama Hadija anaulizia, ule wa zamani. Wili Juva anaulizia, anaulizia. Gavana Joha anaulizia, ule wa zamani. You never took your time to know me. Time to know me. You never took your time. Understand. You never took your time to know me. Time to know me. The loving you is all I ever had. Natamani siku zile. Hisia zangu zinanikosea. Hata nikuone ukiwa naye ninawaombea. Natamani siku zile. Hisia zangu zinanikosea. Gani anaulizia, anaulizia. Emali Hadhi anaulizia, yule wa zamani. Mwakidewa anaulizia, anaulizia. Ata Hotile anaulizia, yule wa zamani. Omi Huruma anaulizia, mtu anaulizia. Mama Sida anaulizia, yule wa zamani.
Sauti.
Mama Meta anaulizia, anaulizia. Kama wapango anaulizia. Painting wa zamani.